zingcobo lisana lapheli langa masidibane ngomso yaspelanga mina wanbonisa ukuba lona lonjani uthando lwenyani luyandonelisa ndikuthandile.
Say,